bone semanga yaqala uyibonga impumputi donzenye impumputi zuthela nemaweni maye babo mina ngasibona isimanga yaqala uyibonga impumputi donzenye impumputi zuthela nemaweni maye babo mina ngasibona isimanga yaqala uyibonga impumputi donzenye impumputi zuthela nemaweni maye babo Aziyambe zuthela nemaweni
sofa
Aziyambe zuthela nemaweni
sofa 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 zuthela nemaweni
Aziyambe zuthela nemaweni
sofa zuthela nemaweni
Aziyambe zuthela nemaweni
sofa
Zotela nemaweni
sofa Zotela nemaweni
Aziyambe zotela nemaweni
sofa Zotela nemaweni
mina ngasiboni sima
sofa
yaqala ukubona impumputi donzenye impumputi zotela nemaweni maye babu Aziyambe zotela nemaweni impumputi Njani mawethe hey waphinde waxabana nazo ofana ngensimbi kayiwani xalaba lentotho lisikhuza ukuthi abale ngakhele kusenguyo nongulube ziyamthanda ukhisa siboni bazayomotha ngoba zifaka ekujakeni bona phansi ucabe kwana phondizi thale ngoma ngiqhamuka khona ukhuphuka kanjalo mthaka amanhlana bemabhesini khuphuka kanjalo nkathazo lapho-ke ingoma phungula kuthi ilapho-ke lapho-ke ingoma nkathazo wevumizona ukhona phesondela undibulise lapho kuyamkela khuphuka kanjalo mathintana pepostini nandiva kahle joboza mphepha emaqhotheni lapho wesikisa wemcoboti ukhona phethaneni mfowethu uzukumamele ke mfeni Ngasiboni simanga ngiyaqala ukuyibona impumputi donzenye impumputi ziyothela nemaweni maye babo mina ngasiboni simanga ngiyaqala ukuyibona impumputi donzenye impumputi ziyothela nemaweni maye babo mina ngasiboni simanga yaqala ukuyibona impumputi donzenye impumputi ziyothela namaweni
sofa ziyothela namaweni
maziyambe 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 ziyothela namaweni
Sofa,
Zotela namaweni
sofa Zotela namaweni
Aziyambe zotela namaweni
sofa 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 Zotela namaweni
Aziyambe 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 zotela namaweni
sofa